Loaded.com.
Nakupenda waya ya. Oh, oh sugar, sugar.
Nimeta yonle hii.
Se Mungu anaumba kwa namna ya peke. The way you move is like I'm jamming no sita osade be.
Loaded.com.